I tēnei wiki, i te wiki whakamutunga o Hui Tanguru i ngā tau o mua, ka whānau mai a Iriaka Rātana. Ka pakeke maia a ka tuia hei wahine Māori tuatahi mo te pāre mata o Aotearoa. I whānau mai a Iriaka i te tau 1905 i te awa o Whanganui. Nōna e tamariki ana, ka rekareka ki āia te waiata. No tōna huringa tau te kaumāono, ka hūnuku atu ia ki te pā o Rātana ki reira noho ai. I āia i reira, ka tūia hei mema mō ngā kapahaka. Nā wairā, ka tīmata tana karore haere i Aotearoa. Ka mau kē tōna wehi. E rua ana mārenatanga, ā, ko tāna makau tuarua ko Matiu Rātana. I pōti hia Matiu hei mema pāremata mō te tai hauāuru i te tau 1905, ā, ka waiho mā Iriaka te pāmu kau me ngā tamariki e tiaki. I hinga a Matiu i te tau 1909, ā, ka tū a Iriaka hei kairifi mōna. I nui te amuamutia o tā tētahi wahine tū hei mema pāremata. Heoi, i kōwhiria tonutia ia. Ka mutu, ko ia te wahine Māori tuatahi i tū hei mema pāremata. I mōhio whānuitia Iriaka, hei wahine atawhai, hei wahine ngā wari hoki runga i te āhua o tana kawe i āia anō. He kaha tana hāpai i te iwi Māori, he kaha hoki tana kōkiri ngā kaupapa mo te oranga tonutanga o te iwi Māori. Ka heke ia i tana tūru i te tau 1909, nā wairā ka whakawhiwhia ia ki te tohu āpiha o te Emma Pāia o Piritana, Officer of the Order of the British Empire, mō āna mahi hāpai i te iwi Māori. Kai runga noa atu tēnei wahine toa.